stereo, stereo, carango,
stereo, carango,
stereo, 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 carango,
carango,
carango. Oɗon tettini kibaruji do studio carango, eɗen gondi yamde joy mintaji sappo e jowi ko wittori min Omar Hamad janganton ɗi kibaruji nani ko e majji. Enon ni ender andi nore fedde international crisis group wati dande yade filla rafidena gutawago to enda der tilaberi nanni wulandu watama yade to horebe e mojjintigol lawol tawa agadez arlet yewtere men pindino hande haltanana nafaka ko tawa der kokkol djijam ko batumun wada kengan kanjudi woni ko kantirten kibaruji men e fulfulde. Kori jamirte no hano kodawa ni kotawa duenda nder rafi ndena guhunde kosuli ni mpesane nder no kuja tawade kero lady me Niger e Mali ele andi nore de international crisis group wadi sapo edidi leuru jenvi tinudu andini yade dungweni e horeb lady Niger kebana du mosala e walde chaka lenyi e lenyi e farjwande mape. Ternan Fuday Ahmed kamwadi du sumana Ahmed Firti e fulfulde.
Harfila kondarto rafindenagu na doni no hewa e do ukero leid Niger kanyi e leidi Mali. Dundu konda wano kofande international crisis group hali ele nyalate endang. Ele andinore de holi wide ke hono lenye tawat nang endang di hakurumu e wano wata woldeji maudi e do fila jonde deng gomnati leite endang du ngala no deri kawatu de potel hakune himbe beng. Be kwali wide du malfaji kanyi kapore kewde kanyu gono jile no kuwe enda nung peidi jati bwala wale hakune lenyi ting enda. Nung wale tukana mitna mbwanda ako peidi sembe enda leite enda walde. Futune dubi na adile sapo edi leidi Mali kanyu gono kuhokitu nsembe. Gambate hono jewde labi mosola emaju wadi kwa krisis grupu wa holi wina yama yade e horebe leidi Niger kwa watu kotawe hakuni himbe jodal e kaldal wadi. Ndare himbe lati basi mwe mauna isana mengenda yafene kwa wadi chagalum. Leide sembenteje kaya ndukona ngada mbala mudu yeng sogeji jekine gambate warturde potal ele nukuje mengenda.
Enani biyadu weni soge leite Britain puti lidude enda du weni sogeji nder Sahel hano kondata du weni yade walloide tu enda du weni fedde sogeji leite France vitende tu enda Barkan. Dundoni be puti nildude hano sogeji elanaji piroji indi tutete du enda helikopter uji. Edo lawal gotongol doni du weni andi norende du weni mauto tamazor sogeji leite France kan andi nitum. Ene du weni fedde haujinde fila habaru kokol habaru uji tu enda leite France kwa wati sa po ene leur janvier tenedo alarba bitido ni dum woni hano sogeje di leydi Britanni ko poddi jipade e waddude do enda dum woni biite ko lorejum lanaji pidoji do enda dum dow dow noni biiteji helicopter dum doni di jatana to enda di jare gawo sobirde leydi Mali yeru no kalo do inde tamazor leydi France o liri colonel Patrick Stager dum doni bien nembe sogeji leydi Britanni di joni di puddi warde do enda le nyame leydi Niger dum won noni helicopter uji mabbi dum woni hanum koni roji to enda dow do noni no tokkiti todi e do lawal goto golde ni be bi en jidana do yade lewru jie e utto tawa ko atta do enda sogeji temedere nati. Edo lawal goto ni mbiyo ano himbe dilambe leide dungwani jipi nape toenda nde nokura fantirde fedde leide duniar haujine fila dilambe leide toenda nde agadez nado njie le balde chakitite toenda le galure e garbinon. Azawa Muhammad kaujido fila habaru fedde OEM de agadez famini nimbe do majum wakati Musa maman mo agadez yewti dino ya mako.
Durant toute l'activité que nous faisons,
elle wakati min gon min in jogi kambe himbe dilwambe endan OIM kaw fedde duniyal hawjir fil dilwambe kanyi won ko hojoto sadarmaaji mabbe fu kaw won fil nyamdu mabbe cellal mabbe haday kambe himbe be be burto be jale wuro be garbino be ele himbe hokkabe ciede ko min jil min pamna himbe be ni woni min be kay min bawa hokkude be ciede sabu wakati be garto amin do berde mabbe bela fay seeda jonnon himbe wurna haani faama ke OIM golle mun ni woni hojoto kedde ko nande sadarma himbe dilwambe endan sabu gar nokkure amin nene min jidi himbe famtine faawoda gollal OIM ni woni wallude himbe dilwambe endan heba suraade.
Nous assistons ces migrants.
Nani mbiye fedde jinga nore bipe lady nde agadez wati wulandu mudu yade tohorepe hanpe hale nede. Dundube jami mwintinol doko yawi lawal tawa agadez arlete fadde ndungu nawara. Bandi min anise karim nofoti wakati ngubat wada.
RTA kawon lawol yol tawayaade arlita wadi duubi sappo ni endan kongol boni bonon magol du konda ni hunno ko lati sotorma sanne wakati sen diyan dungu tobi dum waddi ko himbe jingonobe bibbe leydi taato na region Agadez be ngad no dagal yaade e horebe butali chiweran kawon horejo fedde tende lahnakal o motawadu konda ni e fedde jam sewo jodo leydi Agadez
chakane
itani fu himbe no godi sadornam yawtude no kure didum wi'a gol mu inte amma mere wala ko wada gomnati no he wadude bawde mum
directeur kawjid fil ko darto nyibdi ton Agadez wayu Ibrahim kandu o wi gomnati don hoje kero labi fu kota ko tay golleji mo intingol lawo gol endan ummintinama
le problème qui se pose
areva wi a hokkati kede gol wadi amma hande gomnati no hejewtinaade no wade ko golle maggol ummaki te Allah jabi bu o yetaade fu
tay pour que ce travaux puisse redémarrer
himbe Agadez non no ket nani kota ko tawe golleji mo intingol lawo tawayaade arditugo endan ummintinama padrogo ndiyan telwangol du e mi jitt tawe kandu mo intinama fadde dungugo endan nadde fa woda
nani himbe suudu hawjindu mojjinol e kokkol habaruji witendu CSC no tawa jande tindinol ko balde didi illu hande subaka on der gallure meden nyamee hore hala hawrinde de tindinol gol ni woni dum woni be pama no golleji din woni no yaroto e ko winda do talkeden mana majjundu wontabe be himbe heybe tawabe der suudu ndu tawabe kabaabe andodiri e golli tirde din do be pama na dum fawadi kettine nani ko docteur Kabiru Sani horejo ndu suudu famini Habibu Garba dommage.
On s'est rendu compte que dès notre installation
no wodi himbe latibe famana golde no yarto be famana du konna ko winda e talkidi no golde fu yarto be famana du konna do fila ko ete neddo fonodi lawol hala kanye fa warjo la politique din endan do fila ko darto cibaaki na du konna se cibaaki timmi ciagal mum ko hani wadede dun sabi ko min gattindungo godo heba himbe famtino fa woda latake du konna ni tu gorgal ammi mangal ngam min kemmi ngada golle ammi na hanir en wodiri en pammi du konna neddo fu bi'a do kanyum woni mojjintino sentama fama e hun den nei watto ko golle mudum wada dun sabi ko min koji jonnodo horejo CSC on endan gam batte kanko wonko faami do majjum wonko yidu wakati makko
la cycle a vécu lui même
lanne himbe dina al-islam gal be leedi niger kenga al-sakalamis o woni ko be njoli julde dum woni sumayere indi tirande laydel e fitire ko fotondiri e hantode lewru sumay dey laabi di e kani ciumotodo hojja ciagande hantuno sumayere mum docteur Mamman Sani horejo dum woni andaddo do filla nyamri loktorojo mawdo mo arrondissement gwabo nani ko wi gungu Mamman Dantani do majjun
les précautions qu'il va falloir prendre
ko hani woni to himbe nyamu kebina deedi mum gan hisude sadoro maadi di nyama hebbina reedu waawi waddande neddo himbe nyama sedda sedda de ibe nyama du be anda ko be nyamata be acce yarude sukkar sanne nyamude ko wodi bellere e landam gan idum waawi waddande neddo tension en e ko nandi titta
entraîner des pathologies cardiovasculaires
caggal balde didi ko julde sumayere witti dum woni bi en cede jawle putti jippade ko sabi jika ke majje du woni Allah e rafi cede ko wala e faware joni nimbe sodobe de jawle yobe to ender der laddeji no soda dum du wakati bandi min Adama Dawa kiyano yewti don e sonnobe jawle be lumo jigortode to ender yantala den be kalika nani ko be bi
Ikka min jonni ujunere min jonni kemi jetati amma ko jula dum miden chonna kemi jeegom kemi je he julle de ko wadi himbe choda jawle sanneni woni cede goni gala hana jawle gadda sanneno hikka amma chodo denno jawle laso hande Allah he rafi cede de sodata na joyna jeegom
akaga de zugu iziddo toni baykan tan de gono wallahi o chure kanti de se
min dudal jawle de gaddumi fu chodai e gortode ni kebumi chonnumi chonnumi dudal himbe nyama fu ladde je hikka kawrana jawle gari ciudi kode chonti dundu demin kebi kemi jetati kemi jeddi na kemi jeegom fu miden jaba wadan jawle kemi jeegom de gaddumi dudal majje fudu ciudaka rawani famare den chonti hikka mawde den bursuntude
har wo kasamuno soto
nani mbiya hawrinde wadande gam jonde jam tabita chaka himbe be dinaji fereji no tawa e jahangal der region Tillaberi to endam filinge dum dow pasteur Salmanu Abu famini nimbe manangal jahangal mabbe to en dan filinge
cedir se comité de dialogue
hawrine non wadane gan jonde jam tabbita chaka himbe tawabe dar dinaji fere fereji na chaka himbe dina gota ardibe dinaji e halobe nane der majji gari kawri do filinge gan singude bureau tabbintinol jonde jam chaka dina e dina na himbe tawabe dar dina gota der communiji tilberi sappo min kingota iri biroji di misali der ayru jaguru hamdallah ballayara abala turudi sai tamu e gelajo min kokkambe du are ko gollirta ko watta illa biro on singama sebe fudda wadude golle ma no wodi du waro wambe gada amin gam firtude ko e himbe du no golle de kana wadi rede
puisse comprendre ce qu'il doit faire
Beni latol bal ko leede duniyaru no woni e hore mu hande du woni nyaloma didabo ko latol bal gongol no to enda leede risi ko dubu jinaaji didi e sappo e jeetati dum kengani woni ko dum mabbita ko leede afrika kewde jey potto to enda e de pide dum do kan woni be enda fedde wi'etende faraon de fz tawane der groupe a yande kengam fotoy e euro gay to watti dum to enda gotel e bolum noni dum do mi pamina ko do enda dum woni le fedde egypte de tedo denda ana Mohamed Salah lati do burdo wawde der piol bal o tawaka dom sabu o yamda no o nawnande o badi dun do ni der groupe B oni dum woni be wi'etebe denda Lyon be Atlas Maroc non jam pido atenda e be Iran dum woni yamde nay lere men mo nyame
Kettine sigilaji studio Kalangu kadi to tawado der duniyaru do Facebook studio Kalangu
Facebook studio Kalangu
no welcome sanne mi do feccide dum
Engarta ayo termeden pindino nyalande itenande leede duniyaru gam kokkol jiyam kengan sappo enay leeru juin kanjum woni ko batumu wadande leede duniyaru fo hitande hikka hore halande kawoni kokkol jiyam no tawale mballaga sanen wodi dunyalande fotondiri e tindino nimbe far kokkol jiyam hunde non ko wallata far cellal nimbe sane horejo nokkur hawjinde kokkol jiyam biyetedo docteur Saidou May Guizo o famini nimbe dum woni kokkol jiyam no tawra do ndalle Niger Michel Deji yewti de makko
S'il n'y a pas de transfusion sanguine, il y a beaucoup de malades, en tout cas, qui vont mourir par manque de...
C'est ce que ko kokkol iya no woduno to nyawbe hewbe na walay mu e barano ninon o ms haali kejal kokkol iya won tawe do himbe hembre leydi fu dido mabbe na goto mabbe no hokka jiyam sen koji do fi leydi niger wodna himbe milioji nogay nenne na wajibi tayno hitande fu himbe ujunaay kemdino be ga fu no hokkan no jiyam de ko min gadi e torgal min dar ko dubina de sappo e jeddi tawama ni e der niger do enda fa hitande hiddi himbe unaji hember tamon ko hokki iyam dum wonene feccere ko hanno hebe dum heba nenno wawi en den kokkol je hejana inde leydi niger dm joni hono himbe burbe jamudi jani woni hono nawntobe en no yido hokkere iyam be balli mu en nyawi no yido wattinede iyam pabbe en se duude joomu san yido tay wattinama iyam non ni fa hande du konda himbe wodube nyaw ser no yido tay wattinama iyam rimobe en da wakati ko iyam en kanta se wattine iyam be en buri jamudi iyam san sanne hono hokkob iyam du konda wonno hono go fu tay joomu no selli tawe du mudum wadi sappo e jeetati faade duubi chapande jeegum sen taama joomu wono hokkudu no wa yaade faade duubi chapande jeego e joyi debbo laati ngondo lanna hono alaade mum dum on waawa hokkudu jam wakkati mudum noni debbo ngondo musino cukale du waawa hokkudu jiijam kokkol jiijam wala fu ko tiidi e dum wonda na nyemey zender taama maradi e agadez noni faane sa yottake don enna setan be koje limoroji maada caggal mum loktoji gonnede sengo jantine no haana an kokko yam enna kalna joomun laabal sala wodi nyawuji ngon ganda caggal na kulle godde ko wanno caggal e bandu maada nenno woni ko faane jenda ittete soome ele chawli gom chawli endan koje njaare to nyawuji jewete o ms kaum fedele duniyaru hawjel fil cellal wiimi min daara yala yi enna dermu wala hono nyaw sida en e naballaji ko nandi e faande olul nenno dum fujewama tawama hono fola e mudum setan jokka jenda rese de resama du hono loktoroje den enda garano koja loktoror du fu ko tawa no wodi hon desirde mudum jijan de yottake fu do ni yewto ada ko attum
donc chaque hôpital ou chaque service
a son tawanta kibaru jemede fulfulde tili joni en joppida e gongo maman dantani wadde ko demgal hausan kore kirtento jam hirti Wati joda kalen mo studio kalam
gam martude kumpa ko wadi den leydi niger
nyande fu jamde jeegom e mintaji sappo e joyi
studio kalangu yaadu leydi niger